kunembiko esitholile eqhamuka kumakhansela eDemocratic Alliance ase Eastern Cape enezindaba ezidabukisayo ukuthi abantu abahluphekile abebelindele izibonelelo zama grants abo abasazifakile kusasa bathiwe mangabe kuthiwa bazothola isibonelelo se lokho sikubiza ngokuthi SRD or Amaz food parcels balinda izinyanga ekusukela enyangeni ezintathu kuya kwezine entweni ekufanele ngabe bayithola in 48 hours at the longest. Manje ke sinombuzo la esiwubuzayo ukuthi kuza kanjani ukuthi isibonelelo okufanele ngabe basithola besalindele ukuthi grant yabo i-approve sithathe isikhathi esingaka. Sizwileke imbiko edabukisayo futhi ethi lokhu kudalwa ukuthi abantu akuyibona abanikezwe umsebenzi wokuthi badelive lama food parcels baseNatali. Ukuthi abantu bakuwo wonke amaprovinces abadinga lezi zibonelelo. CDA ke sizobhalela incwadi umsihlalo wekomiti les social development ukuthi asitshele ukuthi uminister uzoza nini kwikomiti azositshela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu behlala isikhathi eside kangaka belindile ukuthi bathole izibonelelo zabo abahluphekayo abalambile nabantu abafuna ukuthi lezi zibonelelo kube izona ezibasizayo besalinde ama grants.